Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que les kabarouji amen et fulfulde.
Tamani, Tamani, studio Tamani.
Be hiddi be on e jam hande alkamsari nok e joyi septembre sappo jeddi yamde jabburima silme cappanɗe nayyi e jolle studio tamani maison de la presse min goni Bocary Soury woni ɗo kabaruji ɗo nun jiri ɗo kabaru to ɓoggi janɗe to e noon kumpitite hande dow wiide baale kono kumaniɗe yimɓe hono tampuɓe ndenno banggal nguure kañi e neɗɗo hakkude en ana e tiɗallaji fa bamuye fasal ne ndenno haajaɓe nguure e ley maliɓe anana jaa fa e yimɓe millioji joyi jama kuurɗo ndenno yalti bamako kiɗa hande o ena yaari koyɗe mumen fa hollita mette mum dow hono haala feccor leydi ndi ende ko ena haala nane en hooreɓe diinaji dunke ande en fuu noti men nduɗo yaadu e nonno ko hoore francinke goto taƴa jiyadinkoɓe alajeri ko ena mette mum naati e leyɗele ko hewɓe yimɓe muɗum ena gawonkoɓe ɗum ena mbi ɗum ndenno o yo dabere ndenno fewde e yimɓe humpitoɓe soldage en tuba france ɓe ena ndenno cuuɗi lekkol mali ɗi ena kala garan fa ñoɗoɓa ga goɗɗa ɓartede landinal fuɗɗi hakkunde ministre jangguinoɓe l'école o e baale jangguinoɓe l'école ɗe ena fa heɓa humpitade dow himmeji mabɓe ɗi kala bisimilla moɗon studio tamani malinkoɓe hewɓe ana tiɗallaji mawɗi hande gam basiji ƴaɓɓiri ɗi ena ana hani ndeno ko dabe hanano ko tede hunde fu ɗoɗoyo ko yaawi yaawi dabereji piye ko hewɓe yalla sottuɓe ɓeen kala yoga mawɓe hewɓe gonɓe e rafe guureji ɓe ana kañi tampereji mumenɓe e ley huno gurdam bonnaɓe kala yalla an mbawa faaɓede koɗe ɗen Ousmane Diko
ko yatafa e millioji nayyi e ujunaji temedere e capanɗe nayyi malinkoɓe wonɓe e ley farrati yolbere hitande 2014 sukaɓe ujunaji temedere e capanɗe jeego e jeeɗon ɓe keɓali duuɓi joyyi jolban fa sanne ujunaji temedere e capanɗe joyyi e nayyi e ley mabɓe tampan fa sanne basiji e wayde toɓoli waddi wayde keɓal nguure wayde nguure huɓan ɗo heewi e leydi ndi sahal mayre ɓuuri futtidde ɓaleere du yimɓe hewɓe jolban ɗo yimɓe ɓuuri fu hewde ley sahel leydi ndi kañi e wuddu laamu motti ana kaani wallede nguure ko yaawi ɓaleere leydi ndi million neɗɗo e ujunaji temedde taton ana kaani walleede ley laamu segu ɗo millioji ɗiɗi e ujunaji temeɗe joyo neɗɗo goodi ɓeeɗo daɗali oɗo angara so yolbere temedere fuu sappo e ɗiɗo yo yolbuɓe temedere fuu jetton ana jiiɗi wallede ko yaawi hono rewɓe e sukaaɓe fuu ɓuri hasindinde e ɓeen ɓeydoto ujunaji jetton tolmiɓe hoore mumen ujunaji temeɗe ɗiɗo e capanɗe jeɗɗo e jetton du yo tolmiyiɓe hoore mumen fa hannde le leydi ndi ɗoɓe goni ɗon kala ana wonda fa ɓe gorra no neniri yewde hokkede nguure sawrede e ɓandanede ndiyam ceniɗan ɗum fuu e tawede fa hannde yolbere ana hulta ley leydi ndi
sallu walde leyɗe aduna o nowi kañum humanindu neɗɗa ko waɗi wullago fewde e leyɗe aduna ɗe ena kala gam iimo holliti tiɗallaji mawɗi pewtuɗi jama o ndenno hono sigu to heƴaɓe mabɓe janoto ena hisa faka ba mo lamdodiri e hoorejo sandu ndu ena utte ko leysi ndenno keɗoɗen Oumar Weygalo
ko footi million joyyi ɓi adama kañu hen hono tiɗallaji ñamdu woni e muɗum ley leydi meɗen ndi sa ƴi wakkati jonoo ko ɓuuri hewde e mabɓe fo ana ley ɓaleri leydi meɗen ndi du ɗum woni ley laamu sigu o rewɓe hewɓe kañu suka mumen sa ƴeewi hono wayde ñamde fa haara tiɗallaji muɗum ana e mabɓe ɗum woni ley laamu sigu o ay wakkati joni one sina yimɓe fur ƴeewa hono mballidirta fa kaɓa e ɗum woni ɗi bonandaji sa ƴeewi hono yimɓe hewɓe ɗum woni mballoɓe ley ɓaleri leydi ndi fo wakkati jonoɓe bitti ka minen koye amen miɗen gondi haldude ley hen fa min keɓa ley hen hon dabareji teltiniɗi sa ƴeewi wakkati joni cuuɗi kewɗi ana kaani moƴƴinede nokku o ɗum wonono cuuɗi darontoɗi fa ƴeewa yallah hono heeɗi e haɓirte ley nokku men o cuuɗi goɗɗi ɗo ana kaani moƴƴinede darano ɗum woni hono kasara kammu en wakkati joni o yo wakkati ɗi wonde wodi nokku meɗen o kanko ɓuuri fuu yiɗede ley hen ɗum woni wakkati joni yimɓele golloɓe ley o nokku fo ana kaani hokkidirde juuɗe
kiraɓe tinne neltirome miijago moɗon e ley helloji facebook instituteur studio tamani ɗi o jarama gayon gawonkoɓe mettama fa sanne hono ko tubako france mbiyeteɗo élevé hono gurdel kanko ko mo hoore makko taƴa fa sami alajeri ko en ndenno hollitidde hunde fuu no journaliste o enen gawonke gotole radio mbiyeteɗo adar koye ma o en Aboubacar Touré o holliti wiide wala ko ɗum ɓe gaɗiri o golle kina taw fa ɓeɓe hunde fuu jokka hono ɓe gaɗa wullago humpitidde hono ɓeɗo yimɓe humpitoɓe leydi sodage leydi français e ley mali ɓe ena keɗe ɗen Oumar Weygalo
yo ɗum hollude wiide tan fa ɓilla ɗum woni kaldele kawran gondugal wadde to Alger togal hollitinde wiide ɗum woni kamɓe mbawi wadde bonandaji wakkati furle nokku o ay ɗum waɗi soɓe naata ɗum woni hono yimɓele kokkoɓe kabaruji ɗo ɓe gorri ɗo fo eɓe dari ɓe mbara ɓe yimɓele fa ɓeyda hulɓinde nokku o fo fa ɓeyda hulɓinde ɗum woni yimɓele gomɓe toon ɓeydu sa ƴeewi du hay yo ɗum hunde hulɓinide noon
den no hollitide ngam salagol majje leydi ndi ena fecce bale jama kewde njari koyde mu ena kiki nanda faabe kullita metto mabbe den no be bami ya gila hono finde leydi hewtugol bamtaare mudun to ena faabe njottoyo finde mali hewtugol ndima ko mudun to ena seku gajo gombo lanno dire mohammed di ko kanko mo horeje walde dina assalamu alaykum limani do ena kedede mo
kuttum wala hen kono rentinde jama o tan hollude ko leydi ndi ko leydi ngoti ni goto non di feccata ken di fottata ken di hokkata kala jeya ko mali gon o leydi mali fu wuro do leydi ndi ene fuddu en kono wiide kam dokki min gedal amin dokki min nokku amin dum wawata wonde dum duuɓe mali e kala gonɗo e mali fu ɗum woni konngol amin ko ɗum min jiɗi jama o faama neɗɗo fu ballowo mali fu walla ɗum neɗɗo fu duuɓi mali fu ko kannduɗa ko woni haqqe ma fo dokkeɗa ko noon hono geɗal ma e ley leydi ndi fecce dokkeɗa kay mali wona ɗiɗi na wona tati ɗum kay so miɗen nguuri tawi min jaɓata ɗum wal ko ɗum woni alhaali ko wiya dental hannde ka
nden no cuuɗi l'école ley mali ɗi ene kala fu goɗɗa ɓarteɗe fade nde ena ministre jangguinoɓe l'école o fuɗɗi yiɗude e baali jangguinoɓe l'école ɗe ena yalla jannde hono koɗo jannde nde ana fuɗɗira no hanniri ɗum janngoɓe ɗum jimi gaɗa jannde mum e nde ley hitade 2014-2015 nde dow jaam e deƴere ɗe keɗoɗen Ousmane Dicko
fade jannde ɓanteɗe batteyoɓe gollidiɓɓe ɗum waɗi so o yiidoyi e baali cagantoɗe jangguinoɓe l'école anda ɗo ɗe goni no ɗe gorri holitaɓe yidde gollidinde majje l'école mali heɓali tiiɗalla yaade barkindeɓe du ndaata ɓe mballi ko gollidal hikka du faa ɗum ƴeenga no wattu warata nde o huɓini fuu o yiidan e gollidiɓe faaɓe fuu ɓe tonno ana waawi laataade janngo watti 10 heures o yiidan e baale tati na nayi kiikiiɗe ɗiɗi na tati noon jokkirta faa baale ɗe fuu kuuɓa o yiide majje ɗe fuu bade l'école ɓanteeɗe
sakkitaaɓe ƴeewen ko waddan e banggal région ŋaji hollitidde gendarme en ɗiɗo hono wonnooɓe lumo booniɓe ɗo pellaaɓe to en no felluɓe ena annda ka tafo nde ɗum waɗi keeñen wakkati 19h30 ɓe keɓi lelnoyeede dogotoroɗe duwanso to en barme maɓɓe ɗe enna kañum keddaaki hulɓinaade kase horugol ana wonda fa annde golluɓe o golle le taw keño yimɓe tatton debbo e gorko ñaminoto kaalis pene penejo ley lumo banna mbatto en nden no yimɓe hewɓe naati e ɗiɗo jambaji ɓe jambama toon fa sanne banggal o kaalis bonɗon nden sandarma en immi toon en so immi nangui wawi nangude ɓe yimɓe tatton ɓe hurgol ana wonda fa ƴeewe yimɓe woɓɓe kasi yalla ne jiiɓi e o golle rewɓe kuccala hewɓe daari yalla dogotorore mum en nde ana jogore jogolallo bal ɓeɓe beete o en heƴaɓe maɓɓe nden ɗeɗo baali rewɓe hurɗe jiidi e kanon komi toon ɓeɓe kollitiɓen ena lennaɓe dogotoroɓe ana e torla toon ena fa sanne ɓe mbi ɗum hunde fof gono médecin ɓe kañum jalta ja e haajaji mum ena joppa tan hono sukaɓe ekkitotoɓe dogotoraku tuɓɓe batu fuɗɗi kolokoro beete hannde fa ƴeewe nden hono no conseil en cercle uji ɓe ena majjinirte fa abada saabi de ana wonda heeƴeede yalla hono haggitere heyre alwal fa fuɗɗita e ley mali ministre haggitere o ena kañ ko holliti nafa gonɗo eno fammingol e ɗiɗo alhaalaji e naftoromo haggitere laamu heyre nde beete hannde batuji mawɗu nenno keeriɗi joƴƴinama muti kañi e kay dow neɗɗako hono ndenago yimɓe dawoɓe hono jahoɓe e dawi dawi mawɗi hono fa caggal leydi meɗen to en ɓe cabimbina hon cabindina yimɓe hewɓe hono piya daɓe ɓe piya dabereji accident ŋaji kewɗi hono dabereji muɗum laamunkoɓeɓe ena e baale keɓre jama kewɗe hono kewɗe notima e oɗo batuji gaɗɗo sigu o jannde fuɗɗi sigu keño fa yimɓe pammina torraji e kasaraji gonɗi ley dawi hono joolariɗen yaade leyɗe goɗɗe ndenno no hanira fes ndenno ko foti sukaɓe temedere notima jannde nde en walde nde wona jellam wiyetede sigem kañum e ministre malinkoɓe hono jooɗiɓe e joolariɓe en kañum dawɗiɗi ɗiɗo golleji muni e seeɗa saabi wollitidde wiide tan ɗon ɗo aɗa woodi baale kumaniɗe yimɓe hono tampuɓe banggal nguure kañum e neɗɗakude ena ana e tiɗɗallaji faaba mu e fa sanne ndenno haaja ndenno haajaɓe nguure e ley mali ɓe ena ne jaafa e miloji jama joyyi ndenno jama kurɗo ndenno yalti bamma koɗo ne kikiɗa hannde faaɓe jaara koyɗe ɗum woni haala nana en hooreɓe dinaji dunki en annde ndenno ɓe mottimaɓe jaari koyɗe ɓe ley findeji mali kurɗi ono banggal ɓamtare kañum e banggal nimako leydi meɗen tofaɓe kolla wiide leydi meɗen ndi feccatake ko hoore francinke goto taƴa jihadinkoɓe algérie to ena ko mette muɗum naati e leyɗele kewɗe ndenno gawonkoɓe ɗum kamɓe ɗum ɗon ɓe tawa saabi ɓe kolliti wiide ɗum wona goɗɗum fu sona taw ɗum waaju tan woni ɗo ena yalla ɓeɗo jihadinkoɓeɓe ɓe pammina jama o hono humpitoɓe hono soldat leydi france ɓe ɓe gattano koye mabɓe hakkille cuuɗi l'école mali ɗi ena gaɗa goɗɗa ɓarteɗe landinal muɗum fuɗɗi hannde saabi ministre o mo hawriti e baale jangguinoɓe l'école kewɗe yalla ɓe keɓa piɗo dabereji fa jaam kañe e deƴere warta e cuuɗi meɗen l'école ɗi kana muñe seeɗa saabi de yewtere ana woodi